realness, realness.
Abba, Abba.
Classic music.
Lord, nikuta futa utakacho. Jealous, nitafanya mle kwa macho. Naweza kuwa mfano kwa wenzako. Tulovuja damu, tugopi kuvuja jasho.
Broke niggas wanna kufa kyo na jealous ish. Mina lipa bills, fills and penalties. Cause I'm young, rich, wise and famous kid. Natoko Swag Beach, my damn kibao shuns me a data. Nando how how, wanna unz me a sasa. Call them the most confidential rapper. Nangiza M killer, sickness in the nepi hata. What's up bro? Endorsement deals, na shindo kun indos. 16 bars, na dick and then a 6 dope. Na close the deal, na bonga na ma pro. Na nasujua ni deal, na naitaka ligi so na na.
Tusha pitu ya mengi, na mengi tushaona. Paka bukta za shule, wahuni tushashona. Tukikosa gado, tezani tunahoma. Tunahoma.
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Ziko wapi pesa zangu?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
Tu mwingine maisha yake ni kukaakaa tu. Mtu chatu, mtu hafu, mtu kiatu. Kutwa nzima yuko online WhatsApp. Akitoka kwenye udaku kudaka mambo ya watu. Wakati wao mekimbia nyumbani story. Eti mama na kuchapo rudu malizi ya mtori. Tangu watoto tunagombania magoni. Na tamthiria zako Alejandro, I'm sorry. My MC's tungo zina watunga. Mistari na wafunga jamii naona pumba. Hivi mjanja ni mtoto mjini anedunda. Ushirone mbeka wini alikuja kutoka Igunga. Let me try to break it down for you and explain things. Okay my friend, kama nahitaji change, nahitaji kuspendi na mahitaji mengi. Do you understand?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Ziko wapi pesa zangu?
Sijaja kuchekesha na kuelewesha. Usintanie.
Wani unanionaje?
Nimetumwa pesa.
Nilipe pesa zangu.
No money, no honey. Na check our life so funny. Mambo so kama zamani. James Shambongo kichwani. No money, no honey. Na check our life so funny. Mambo so kama zamani. James Shambongo kichwani.